alupheli alushoti futhi alifuni lutho ligcwele zimvula. Uthando lukamama luningi lugcwele isilandle futhi alupheli lugcwele isifuba. Ngakho mzuku
I'm not afraid to die.